dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo.
Murumva ijwi rya Amerika. Ndabasuje mwese abakurikirana ibiganiro byacu muri uyu mwanya kuri mikro Netienne Karekezi hano i Washington. Mu kiganiro cy'uyu munsi cyadusangira ijambo, turakomeza gahunda yo kwibuka. Mu Rwanda, ubuhamya bw'abantu banyuranye bwagaragaje ko abantu benshi barokotse jenoside babikesha abavandimwe, abaturanyi, inshuti ndetse rimwe na rimwe n'abahisi batabazi. Nyuma y'imyaka 20 jenoside ibaye mu Rwanda, ese abarokoye abandi babanye bate nabo barokoye? Umuntu ashobora no kubaza icyo kibazo mu bundi buryo. Ese abarokoye abari hafi kwicwa babana bate nabo babambuye bagiye kubica? Turatangira duha ijambo mugenzi wacu Asumuta Kabuyi ari Kigali mu Rwanda.
Nitwa Kalisa Gaspari, ntuye mu mudugudu wa Murindi, kagari ka Kamashashi, umurenge wa Nyarugunga.
Kalisa, abantu bambwiye ko uri mu bantu babashe gukiza abantu mu gihe cya jenoside. Ibyo bintu byagenze gute?
Byari ibintu bikomeye cyane, kuko nagize amahirwe yo kuvukira mu muryango wa Gikristo, mu itorero ry'Adventiste b'umunsi wa karindwi. Papa rero yajyaga twigisha dutoza yuko ntabwo kubaho, Imana yaremye Adamu gusa ikamukuramo Eva. Ibyo rero bitujyamo nk'umuco, kuko yaduhaga n'amateka ya mbere ya jenoside nko mu 1963. Hari umuryango ku Gikumba yigize gufasha, si ngombwa kuvuga amazina yawo. Bamuhaye impano bati nimukenera kubimenya muzabaze papa wanyu. Ibyo rero byadufashije bigeze mu gihe cya jenoside, byabaye ngombwa ko tubisengera, kuko iwacu aho nari ntuye ni mu kagari ka Kigarama, umurenge wa Rubungo, icyahoze ari komine Rubungo, prefetire ya Kigali Ngari. Aho rero jenoside imeze nk'iyatangiye ku itariki 10, kuko ku itariki ya 6 bwarakeye, tubona uko bimeze ku itariki ya 7 twaje tutarabona ibintu bifutuka. Ku itariki ya 8 nibwo twatangiye kubona i Kanombe hashya, tubona hirya no hino batwika, twumva inkuru ko intambara yongeye kubura. Ku itariki 9 twabonye umuntu wari uvuye ku Kimironko atubwira ko inkotanyi zamaze gufata Remera, ndetse bidusaba guhunga turara kuri santrali ya Karama. Ariko ubwo twahunze twese, Abahutu, Abatutsi, twari turi kumwe. Ubwo ku itariki 10 mu gitondo nabwo tubona umuntu wari uvuye ku Kimironko witwa Munyakazi atubwira ko hari ikibazo bagomba kwitandukanya n'ibyitso by'inkotanyi. Ubwo rero twaratashye tujya mu rugo, tugeze mu rugo mushiki wanjye yasigaye ku Gikumba, byabaye ngombwa ko mfata moto njya kumuzana. Mama amubwiye ati nimuze nibura turi hamwe tuganire turi icyo twakora. Muri uwo mugoroba abaturage bacu batangira kuvuga ati rero ubwicanyi bwatangiye, mudusengere. Twarabikoze turabasengera, bamwe baraza ndetse bagerageza gufata ibintu byabo kugira ngo baze kubibitsa iwacu. Tubabwira ko byaba byinshi kandi ugateza ikibazo n'umutekano muke, ahubwo nibaramuka babayeho n'ibintu bizaboneka. Ubwo nicyo twakoze, banywa kudutarukanya abantu hirya no hino. Hari umuryango watugoye cyane wari umaze igihe gitoya uvuye i Burundi, yari umudamu ari kumwe n'abana be 6, ari kumwe n'abana 2 ba mukuru w'umugabo we. Umugabo yakoraga muri Karese ari umuganga, wa mudamu yari umwarimu kazi ku kigo cy'amashuri ku Muneni. Hanyuma bagomba kutumuhisha by'umwihariko, kuko amakuru twabonye y'abaturage bavuga ati umuryango Nkunda Nyirazo Ephraim urashakwa cyane. Bavuga ko bari ibyitso, bari inkotanyi kubera icyo cyabavanye i Bujumbura bakaba baraje ku Rwanda. Ubwo cyakora kubw'amahirwe dufasha uwo muryango, n'uyu munsi barahari bose uretse nyir'urugo utarashoboye kugera aho ngaho, yaguye muri Karayesa. Ariko umudamu we n'abantu be 6 n'abana ba mukuru we 2 bose barahari.
None se gufata abantu kiragiye ko cyari gikomeye murakizi, ugatekereza ukabakurutireka mbafate? Amarondo ntiyabaga yavuga ati umuntu dusanga n'umuntu wenda aho menye hari bitandukanye ntabwo bavuga bati nidusanga umututsi ishangaha turabagirira nabi ntabwo mwabyumvaga
twarabyumvaga ndetse byarabaye uko baradusatse baje kudusaka kenshi ariko incuri imwe bafashe umuntu umugabo twakayitarere Ernest bamufatiye kwa murumuna wanjye mari mu ntewe y'ibishyimbo twamuhije baramujyana cyo turabakurikira murumuna wanjye aho amafaranga baremera baramudusubiza barangije baradutegeka bati rero abatutsi bari wanyu bose mu basezerera bagende nubwo twaganiraga n'injoro Kayitare n'uwitwa Sentama bati twebwe tujye kwihisha muri Somance n'ahantu bahingaga indobanure z'imbuto bageze iyo barihisha buke mu gitondo basanga bihisha hafi y'umuhanda noneho ubwo bavuga batereka twimuke nka saa kumi n'imwe tujye hepfo y'umuhanda twihishe mu ikawa kure Sentama yageze mu muhanda ahita akubitana n'interahamwe iramuhagarika iramubaza ite se wabaga hehe naho kwa Naftali Naftali rero ni papa wanjye mwari kumwe nande ati mba twa turi kumwe na Kayitare ubu Kayitare ari hehe ati turi kumwe aha ngaha mu gihe roho twihishe nuko iyo interahamwe yahamagara Kayitare ati vayo turagushaka Kayitare ashaka kuva mu gihuru ageze ataya ntabwo mvamo ahubwo agerageza ko kurampa kuruzinda yigira hirya nka metero eshatu noneho interahamwe ije kumushaka Kayitare irasa amasasu atatu mu gihuru Kayitare ashaka kugira ngo avemo ariko ageze ati nkunda arimo ararasa amasasu umuntu arasa amasasu ntiyambabarira ubundi yanyica nuko amubuze kuko ni nk'igitangaza Imana yakoze yashakiye mu ruhande rw'ibumoso we yahungiye mu ruhande rw'iburyo noneho agira uburakari amubuze amaze kurasa amasasu atatu ahita arasa Sentama amutsinda aho muri kabusa ubwo rero Kayitare yaje nijoro atubwira uko byabagendekeye twemeza gufata gucukura imyobo tubahisha mu myobo hari abandi hari imiryango myinshi twari turi kumwe nka Murenzi Wilson ari uyu mugenzi wanjye turi kumwe na mushiki w'umukanzi giye Claudine abo nabo twari turi kumwe mu gihe rero bavuga ko duhishe abatutsi batugabyeho igitero ndibuka ko bagabye igitero ari mu masaha atatu sinibuka itariki neza neza ariko nko mu matariki 18 cyangwa 20 none igitero cyaje kirimo abantu barenga 50 abantu babiri barampamagara bati hano hari abatutsi bahije ndetse bahitaga inyenzi batanu hari inyenzi n'ibyitso byazo ndareba se ndababwira ko ntabari bakababona biragenda bite ndabwira se ngo barahari baramwe ngo bazane icyo nakoze naravuze ntumva muje muri bunsake mujye mu nzu nimubabona turavugana nimunababurana nabo turavugana kugira n'imfite ubwoba mvuga n'umunsi wacu wa nyuma wageze iki kibazo wambazaga twe twiteguye gupfana nabo nta kundi byagomba kugenda ariko twiringira umuzuko ko hari Imana izazura abantu nyuma y'urupfu hari ubundi buzima ubwo koko bitoranjemo interahamwe ebyiri zijya mu nzu ku nsaka aha hantu ngeze ni igitangaza cy'imineke Imana yakoze igitangaza cyitwa igitangaza cy'imineke bageze mu cyumba cyanjye basanga nta muntu urimo matora bitanda batera hejuru banyuze muri magaze basanga igoromisheri ihiye neza ntibongera gutekereza kugera ikindi cyumba bajyamo noneho barasohoka bati tubonye imineke mbwira madamu dutera igitoki cy'imineke tukijyana hanze tugeje hanze barakirya bahita bagenda kandi aba Wilsoni bose bari bahari nakize igitangaza cy'imineke rero
Wilsoni nawe uratwibwira abo bantu ibyo byose muri mu nzu murumva barimo kubabwira bati tugiye gushaka abantu mu nzu nawe uratwibwira mwumva ko icyo gihe umutima umeze gute
Nibyo koko nitwa Murenzi Wilson ngira ngo bisa nkaho urwo rugamba twarutangiranye ikintu cy'igitangaza cya mbere cyabaye nuko tukigera muri urwo rugo abana babo bose bari batoye hanyuma tukinjira muri urwo rugo
mu ijoro umukuru mugabo yari yarashatse cyangwa umwari kwasa
yari yarashatse turiwe mu rugo bafite abana babo bakiri batoya sinzi ukuntu abana barebye munsi y'urugi babona ibirenge byacu noneho baratangira babwira abantu bati munsi ko hano harimo abantu hanyuma ababyeyi baba bumvise barabatwara ati nta bantu barimo mvayo hano muceceke nuko abana cyokora ubwo ntabwo nzi uko babahanya nyuma ariko ntibongeye kubivuga ariko twe tukimara kumva ko inkuru zamenywe n'abana twumvaga ubuzima bwacu burangiye hanyuma nyuma yuko abana bava ngo ababyeyi babo baraje barakingura turavugana bati muri byo ntibatera ubwoba. Twabayemo iminsi myinshi ariko kubera ko byagaragaye ko abana babonye ko harimo abantu bumva ko n'uwababaza bashyizeho inkeke bashobora kuvuga ati hariya twabonyemo abantu. Byabaye ngombwa ariko batwimura batujyana mu yindi nzu. Burya Imana itegura uburyo bwo gukiza abantu kandi ikoresheje abandi. Batujyanye ahantu bakora ibintu bimeze nk'ibyuma by'ingorofani n'ibiki, uyu ari umukanishi. Noneho tujyamo hasi, noneho kubera ko bari batunze inka bakajya baturenzaho ubwatsi bw'inka. Abantu baza bagasanga ni ibyatsi by'inka n'umukozi wahiraga izo nka ntiyatubonye kandi ariho akura ubwatsi. Ahubwo bagategeka abana bati ntibizigere bigaragara ko ubu bwatsi bwashize kuko hari igihe mutazabasha kujya kubwahira. Nuko iteka ryose ubwatsi bushyashya bugahora bujya hejuru akaba ari bwo bafata twiberamo muri ubwo buryo. Nabo baje gusaka baje duhari. Mu bigaragara twumvaga dufite ubwoba ariko nta kindi twari gukora nyuma y'ibyo. Mu bigaragara bo baritanze kuko n'icyo gitero kiza mu rugo twari duhari turaba tuti byacu birarangiye. Ariko Imana yakoze igitangaza abagenda gutyo. Birumvikana ko ubwoba twari dufite bwari bufite ishingiro ariko ntitwari kubusimbuza kujya hanze kuko siho twari kubonera amahoro.
Kari aba bantu banganaga gute mwaba baraciye iwawe? Ndibaza ko hari abuzi nabo utazi bangana gute abantu bihishe iwawe?
Iyo ngereranije ababashije kurukukera mu rugo wacu twakoraga nk'umuryango, si wanjye gusa, iwanjye bari bahari, kwa murumuna wanjye Murisa bari bahari, na munyabagabo Naftali we papa bari bahari, twese tubiziranyeho. Hakiri abantu barenze 30 ababaga mu rugo. Abagiye bagenda bose namenye umubare wabo kuko hari abazaga duhamaze yo kunywa, ese twanyura hehe, ese ubu ku musozi batese tugeze gute, hari abazaga ninjoro tukabafasha ibiryo, umwenda wo kwambara, bati twebwe tuzibera mu Kinani. Abo bose ntabwo sinigeze ngerageza kugira ngo mbabare cyangwa nandike gusa, iyo ndebye nkongera nkashishoza nkabara umuryango wa Burizoni, umuryango wa Nkundanyirazo, umuryango wa Kayitare n'abandi barenze 30.
Hanyuma abo bantu bose ko mu gihe cya Jenoside wenda abantu benshi batanakoraga wabatungishaga ikibyo bise nta muntu wamara kiriya gihe cyose atari yatanyuye babagaho gute?
Urakoze cyane. Njyewe mpunga ntabwo nabanje kujya k'uyu mugabo, nabanje mu zindi nzira nyinshi ariko noneho nza kujyayo nyuma. Twagezeyo rero nanjye ndebye ikibazo cy'abantu bahari kuko twaraganiriye ambwira abari kwase, abari kwa murumuna we, abari iwe, mbona ni ikibazo gikomeye. Kubera ko hari udufaranga dukeya byabaye mfite ku mufuka, nagerageje kumbwira nti ndabona ikibazo cyo gutunga abantu mufite hano kitoroshye kandi mfite amafaranga make nahunganye, wayaguha mukareba ukuntu mwabasha gukomeza igikorwa cyanyu mwatangiye, Imana ko ari izamenya isoza ryacyo. Hanyuma Kalisa Gaspar arambwira ati ntabwo ejo cyangwa ejo bundi uzi niba tuzaba tukiri kumwe, tubaye dutandukanye wamera ute kandi amafaranga wayampaye? Njyewe ndacyafite amafaranga yo gukoresha, ninyamara mbona nashobewe nzakubwira. Twarinze dutandukana amafaranga ntayampaye nako ntayanyatse kandi bagitunze babantu.
Wowe batugishaga iki?
Imana igira neza cyane. Twari dufite urugo rwifashije, twari dufite nka 11, twari dufite umushinga w'ihene za Alpine zigize kuri 80 nkuru. Nakoraga mu mushinga wa Kigali Burasirazuba, Kigali Est. Wari umushinga w'ubufara w'Abafaransa bafatanije na Minagri. Narahembwaga n'amahirwe rero twari tumaze igihe gito duhembwa. N'urwo rugo ibiryo byari birimo mu murima harimo imyumbati, ibitoki ntabwo twabiguraga, twari dufite inka zikamwa. Ibyo byose narabwiye nti nibishira ubwo tuzari gukunda tubigenza, ibintu byari bihari rwose.
Hanyuma guhisha abantu nubwo batabasatse ngo babone ariko byabaga byakwiriye hose bati bari abantu bafite Abatutsi. Kandi noneho icyo ni kimwe, icya kabiri nuko mutagiye no gufatanya kwica wabagubaye ikivume mu bandi bantu wabanaga gute n'abandi Bahutu bari bari icyo gihe barimo mu bikorwa byo kwicana?
Hari abaturebaga nabi, hari n'abaturebaga neza. Ntabwo abantu bose burya bamera kimwe ku musozi. Noneho kugira n'urugo rwiyubashye kandi nawe ukaba wiyubashye byatumaga bagira icyo batinya. ikindi cyakabiri dufite imana ishobora byose imana rero niyo yonyine ishobora kubuza umuntu gutekereza ku muntu cyane nge nabishyize mu mana mbona ari imana yabikoraga atari umuntu uko wiringiye umuntu wagira ikibazo nibyo ntiwakoze ntiwabikora
ntabwo bigize babarakarira ngo wende mwe mwakwangana nyuma urabona nyuma za gacaca zaranabaye abantu bakavuga ibyo babonye ntibigize bavuga bati bano bantu kuko bari n'ibyitso dura abantu bavuye iwabo bavuye mu byisho muwe mwarebana nabi nk'abantu mwakundanaga
baraturakariye baraturakariye bikomeye ngiye ubwanjye nahuye n'umuntu ntazi arambwira ati namenye ko mwahisha inzoka ati kandi inzoka mwahisha zizabarya undi muntu we namenye yanyohereje message ati tuzabica
genocide yararangiye cyangwa muri cyo
yarangiye genocide yararangiye
bakomezwe urwangano na genocide
yararangiye barabikomeza kuri yegena namureze ndagenda nishingana kuri police baramuhamagara agerageza kuvuga ibindi atandukira kuri genocide aravuga ngo umuhungu we ngo njya mbonavugana n'umugore wanjye ngo niyo mpamvu namubwiye ngo nzamwica ngo niyo mpamvu nohereje iyi message umupolisi aramubwira ati se urayemera ndati message ni njye yohereje ariko nabonaga umuhungu wamereye nawe umugore wanjye ashaka kunca inyuma umupolisi aramubwira ati se kuki utabwiye umuhungu we ukabwira se ise ni wazaga iwawe atoya ati ntabwo nzongera umusaba imbabazi mbona nange ndebye mbona nta bindi byakurikiyeho ibindi byakurikiyeho nuko narezwe muri gacaca ndaburana muri gacaca ndetse abantu benshi bitegura kumpangira ngo nange mfungwe muri gacaca ariko abantu bacitse ku icumu n'abandi twabanaga bose bagurukiye icyarimwe baraza turaburana dutanga ibimenyetso berekana ko ndi umwere uwo wampangiye bamukatira amezi atatu y'igifungo
mwabanye gute dusa nk'abasoza gatoya ikiganiro nyuma aba bantu bababayeho gutyo barabahishe murarangizanyije murarokokanye biragaragara ko n'umu mukiri kumwe kuko namuhamagaye wenyine arabona ubu mubana gutu
wenda mbere yo kuvuga uko tubana hari ikintu wenda tibutse navuga ko cyabafashije muri urwo rugamba barwanaga iwabo hari abakozi benshi babakiga bahinga bahirira inka mbese bita ku mirimo yo mu isambu no mu bworozi hanyuma bakabona imibereho yabo ntihuje n'ibyo bifuza noneho bajya hanze bajya gushaka inyama mu nka z'abatutsi babagabishe bazigejeje aho ngaho na Futari se wa Kalisa aravuga ati sinshaka umuntu ujya kuzana inyama z'inka z'abaturage bishe ngo azirire hano baba pagase baravuga ati niba udashaka kuzo nyama tuzirira ntabwo tuzabi wawe ataho kugira ngo muzirira ahangaha rero kandi jyewe ntabyemera byaba byiza ko mugiye yemera guhara baba bakozi kandi afite imirimo baragenda basigara birwariza mu mirimo yabo ibyo byatumye ba nubwo basigaranye imvune nyinshi ariko byatumye bakira rwaserera yagombaga kubavamo ubwo rero twarabanye muri ibyo bihe biruhije igihe kiza kugera turatandukana inkotanyi zageza aho mwacuku ndacukwe bagenda uko ariko mbere y'uko yagenda yaraje adusezera ati ndagiye ariko none aho tuvugana ntimusohoke mushobora gusohoka ari uko tugiye ariko mudukurikiye interahamwe zabica ariko Imana nibishaka nyuma y'igihe runaka inkotanyi zamaze kugera hano mushobora kutagira icyo muba nuko byagenze koko baragiye dusigaraho ariko kubera ko twari dufite ubwoba n'inkotanyi tutazireba tutazaho ziri nyuma y'iminsi nk'ine bagiye z'ubwazo zaje kudukura mu mazu hanyuma icyo twakoze ni ukuvuga uko baduhishe tuvuga icyo badukoreye baravuga ati tuzabashakisha nitubabona tuzabagirira neza ntabwo byashobotse ntibababonye natwe ubwo twahise tujyana n'inkotanyi zitujyana aho twagombaga kujya hamwe n'abandi kugeza ubwo bese inkotanyi zafashe igihugu turahunga duhungira ibyumba gihe kiragera turagaruka dusubira mu byacu aba bahungutse nyuma y'igihe kirekire ariko bageze basanga turahatuye kuva icyo gihe kugeza n'uyu munsi nk'uko ubona tubana neza iyo umwe agize ibyago yagize ibyiza tubifatanya nk'abavandimwe byarenze kuba twari tuziranye kuko ibyo ari byo byose iyo bibaye byiza cyangwa bibi turabisangira
uyu munsi na umuntu mwasangiye aramezi angahe waragarutse uvuye mu buhungiro usanga babaturanye bayi bose uko babasize baracyari
navuye mu buhungiro ndetse hari umwe uvuze ati giye ururwo nakiriyemo ntawe uzaruhoza ngo mbyemere nzarubamo kugeza inyenyeri rwazaza nanapfa nzabimenya ariko nta muntu zahabohoza kuburyo abantu bari bavuye Bugande bakeneyeho kuba bashatse gushwana nawe kugira ngo avemo arabananira ati najye nacitse ku cumi n'uri kugiye muri urugo dramazi yanjye yarashenywe ntabwo nzavahangaha urumva ko umuntu tubanye neza narahageze bakora ibirori baranyakira tubana mu nzu nk'uko twari dusanzwe tubana ubu rero tubanye neza cyane kuko hari ikindi cyantangaje vuba hamperutse kugira ubukwe umuhungu wanjye wa kabiri yararongoye arongoye nahamagaye abantu bose duturanye noneho muri abarokokeye mu rugo bamwagiye mahanga icyantangaje rero no kubona umuntu atega indege akava muri Canada atinje gutaha ubukwe bwa Kalisa n'umuhungu undi atega indege ava mu Faransa atinje gutaha ubukwe bwa Kalisa n'umuhungu undi atega indege ava muri Afurika y'Epfo atinje gutaha ubukwe bwa Kalisa n'umuhungu bava hirya no hino baraza twareye tuganira n'ushaka gafoto ndakakwereka byari ibintu byiza cyane bise ngize ikibazo nkabahamagara bitaba
wumva rundi muryango nawe wungu
n'undi muryango si n'umuryango hari birandenze
ariko nyuma yo abantu benshi bagiye bijandika mu bwicanyi bataziwe na nibyari byo kuko gusa wa mugana kurikiye gukuraho iyo mpango yirye rimwe na rimwe nta n'umutima wo kwicara afite iyo ubona ibyo bintu bitagushyikiye kandi byari kugushyikira byari ibintu byakwiriye igihugu cyose uyu munsi wumva wowe mu mutima wawe umeze gute
ba numva ndi fier kuko iki byanyongereye icyizere cy'Imana niba niriringiraga Imana mu gihe cy'amakuba nk'icyo ngicyo none ikadufashe ikadukora ibitangaza bimeze bityo uyu munsi numva nshimishijwe no kubaha Imana nkumva nabwira n'abandi ngo ubaha Imana kuko niyo yonyine ifite ubushobozi bwo kugira ikintu ikorera umwana muntu
murakoze cyane
urakoze cyane Asumuta Kaboyi aho ikigali mu Rwanda mbibutse kandi abakomeje kutwumva ko iyi ni radio ijwi rya Amerika i Washington DC undi munyarwanda wafashije abandi kurokoka
nitwa Pavuro Rusesabagina abanzwe cyane cyane mu filimi yitwa Hotel Rwanda. Hotel Rwanda rero ikaba ari filimi ivuga kuri hoteli nari imbere umuyobozi muri 94. Muri iyo hoteli rero hakaba hararokokiyemo abanyarwanda bageze ku 268.
Muri 94 muyahemeza ubwo?
Muri 94 kuva ku itariki ya 6 y'ukwezi kwa 4 kugeza ubusanzwe mu matariki 4-10 y'ukwezi kwa 7.
Reka mbanze ntumba suhuze bwana Paul Sesabagina muraho cyane.
Muraho bwana Karekezi.
Muraho cyane. Mwe muri iyi myaka 20 ishize iyo musubije amaso inyuma icyo umutima wanyu ubabwira ngo muzirikane niki?
Iyo nsubije amaso inyuma burya jyewe ntabwo mpera gusa muri 94 ku itariki ya 6 y'ukwezi kwa 4 burya njyano hirya ndetse nkahera muri za 90 igihe intambara yatangiraga burya nabwo ubwicanyi bwari buhari yenda ntabwo ubwanganaga nubwo twabonye hagati y'ukwezi kwa 4 tariki ya 6 niyo ni tariki ya 4 y'ukwezi kwa 7 94 nanone kandi iyo umuntu ahereye aho ngaho ku tariki ya 7 y'ukwezi kwa 4 94 ukareba ku byakurikiyeho ukareba ku byizakibeho zagiye nazo zigaragaza ko zitari ibimenyetso byiza iyo urebye intambara zabayeho mu bihugu biduturanye kuko byose byari bikomeje kandi biri mu kintu kimwe kirimo intambara n'ubwicanyi usanga ibyo twanyuzemo ari birebire kandi koko bigomba kwibuka
nuko byibuka ariko mwavuze ku bantu barenga 1000 mwafashije kurokoka ari muri hoteli ya Mille Collines muri 94 mu gitabo cyanyu An Ordinary Man bivuga umugabo usanzwe hari byo mwagarutseho ariko se ikintu mwe mwumva mwibuka cyane cyane ku rugamba mwarwanya hari muri Mille Collines n'iki mwatubwira
muri uru rugamba habayeho ibintu byinshi byo kuzirikana byo kwibukwa muri 94 nibuka mva iwanje ndi kumwe n'abasirikare bari baje kuntwara bari boherejwe na leta yari simbuye yari imaze gucibwa igihanga. Nibuka ukuntu bashushe naho bantereza imbunda bati rirasire aba bantu ubamare.
Muravuga bande?
Nabo basirikare bari baje kuntwara bamvanye iwanjye.
Ngo urase bande?
Ngo ndase abantu nari mvanye iwanjye b'abaturanyi banjye, umugore wanjye ndetse n'abana.
Impamvu ikaba ari ihubwo?
Impamvu ikaba ari uko icyo gihe abo bantu bose bitwaga inyenzi. Nibuka tugeze muri hoteli inshuro nyinshi ntabwo nashoboye gusinzira kuko nirwaga mpamagara amahanga nkararamba hamagara, ndetse igihe ndashoboye no guhamagara nafataga agapapuro impapuro nkicara nkandika noneho nkohereza amafaxi kugira ngo nsabe isi yuko yatugoboka. Icyo gihe isi yose yari yarahumirije.
Icy'ingenzi kandi umuntu yashima agashimira n'Imana nuko abantu bose bageze muri mikorine barokotse. Ubwandu Rusesa Bagina, hari gahunda guverinoma y'u Rwanda imaze igitangije yo kugarura ubumwe n'ubwiyunge mu Banyarwanda, mwebwe murebye mwarokoye abantu abo mwarokoye ubu mwabanye mute kuva muri 1994?
Kuva muri 1994 kugeza none abantu nagiriye neza muri mikorine, dore yuko burya hari n'icyo abantu batigeze bamenya. Ntabwo burya muri mikorine nakiriye abantu gusa, hari naho nagiraga naganiraga n'abasirikare, nkaganira n'abajandarume, nkababwira nti bana ba mama nimujye gushakisha kanaka na kanaka mubavane mu mazu bihishemo kwa barunaka.
Mwatubwirira abantu mwazanye ku buryo nk'ubwo?
Nababwira bamwe muri bo musanzwe munazi, umwe mu bantu mu miryango nafashije muri urwo rwego ni umuryango kwa Dr. Gasasira ndetse na Dr. Rodeta. Ntabwo nari nzi yuko bakibaho kuko bari abantu twari dusanzwe turi inshuti tuziranye. Noneho nza kugira ntya ndatelefona ibyo kurya by'abashiranye, amazi yarahagaze bari hafi kunogoka. Nibuka ko Odeta yashatse gufata telefone noneho ayiteruye yumva n'ijwi ryanjye. Nibuka ko yambwiye mu marira ati Rusesa ati muracyariho, ati twumvise kuri Muhabura yuko babishe. Noneho ubwo ngubwo ambaje ati muracyariho, ndamubwira nti turiho kandi turi muri mikorine, ngiye kuboherereza abantu bo kuza kubazana.
Ni radio Muhabura mwavugaga?
Noneho rero ubwo ngubwo mpita mbasha nshaka abajandarume ndabatuma baragenda banzanira Dr. Odeta Nyiramirimo n'umuhungu wabo mutoya Cyusa. Buracya mu gitondo ubwo byari bwije ari ku mugoroba, bukeye mu gitondo basubirayo bazana umuhungu wabo Clema na mushiki we Ariane, ndetse bagira n'ibibazo kuri bariyeri bashaka kubica. Icyo gihe bakizwa n'umugabo witwa Rutaganda Joriche kuri bariyeri hari uruhande rwa Rise. Ubwo nanone barangije kuzana inshuro ya kabiri abajandarume nari natumye mu marira barambwira bati ntabwo dusubirayo, ndabinginga. Noneho barongera basubirayo bagenda bazana Gasasira n'umukobwa wabo witwa Sandra.
Bose muracyavuka amazina?
Bose ntabwo ubungubu ntabwo tukivugana abo ngabo bo kubera impamvu z'ubutegetsi. Abo bagiye mu butegetsi noneho rero ubutegetsi dusa naho tutavuze rumwe rero bo bahitamwo kwibera mu gitegetsi nyine bakubajya nyine aho bigannye. Niko kandi abantu niyo nyiturano y'isi byo ngibyo nari nsanzwe mbizi. Ntabwo mu kugirira neza abantu nayibagiriraga ngo bazayinyiture, ahubwo nakoraga inshingano zanjye za kimuntu.
Ndabashimiye cyane Bwana Paul Rusesa Bagina ku bisobanuro muduhaye. Ninyuma abatwumva ni nyuma y'imyaka 20 Bwana Paul Rusesa Bagina afashije abantu barenga 1000 kurokoka muri hoteli de Mille Collines iri mu mujyi wa Kigali rwagati.